music at HamThePiano360.com.
Nikuphi? Ngiyafuna manje. Anginandaba noma ngaba namalini, ngishaye top ngidizele emafwini. Nginyuke ngiphinde ngishone phansi, kodwa ngeke ngiyekuthando Jerry basekasi. Ngila nje ngoba ningikhuthazile, into ezimnandi ngiyabonga ngizwile. Ngiyaxolisa bengifake ibhande, nithe ngiyophanda bengibuya shade. Gero Queen uyibekezele ikhashu, makasong Joslas nakamashu. Ufuna i-cold drink? Ngathi uyasimntwana ukuthi kumanzi phansi. Bengoshiwe umshayeli besuka, beka manje umphakathi usuyasibuka. Bayathandana onko singabahluphi, slender sami sidudla sami nikuphi.
Sikuphi intombi sami esisplenda, sikuphi intombi sami sospenda, sikuphi intombi sami esisplenda, sikuphi, sikuphi, sikuphi intombi sami esisplenda, sikuphi intombi sami sospenda, sikuphi intombi sami esisplenda, sikuphi, sikuphi.
First round knockouts ngiyavuma, ngishanga phakathi ikhanda lami liyazula. Sondela shaya isithombe sothando, mbala eqhakazileyo sondela siqophe umlando. Uyikho konke kimi unqeda amagama, ngishabanelo lima ngazi ngithini isiphalaphala. Ubona kuphela uzongibiza igolide, ngizokubiza udayimane ngoba ungisokozisile. Ufunga njengomuntu efa wena ngingakufela. Sihluphekile sobabili angithi, bambe sami isandla nafu uphenduke imvithi. Dala ngifisa umuntu onjengawe, dala ngifupha into mbendle njengawe. Khohlwa manje izinto zomhlaba, khohlwa impinto ezinomona nabodaba.
Sikuphi intombi sami esisplenda, sikuphi intombi sami sospenda, sikuphi intombi sami esisplenda, sikuphi, sikuphi, sikuphi intombi sami esisplenda, sikuphi intombi sami sospenda, sikuphi intombi sami esisplenda, sikuphi, sikuphi.
Ufakazi wokuqala nogcina, usomdenje indoda yokugcina. Aneva ngilahle ithawula kuwe, wenza umqondo wami ujule.
HamThePiano360.com.